Snitech Media. Ulale yomnyango
Epaliwe
Sewanele manje Chabi sizisa
Sijabule
Pakalila bazali Sbizwa ngishulegi Aba wami Sulale zonyembezi
Iyakayela ba
Ngozi yami Ulale yomnyango
Epaliwe
Sewanele manje Chabi sizisa Akalila bazali sibizwa ngihluleki Baba wami sulalezo nyembezi Uvuka kwami kuseni Ngiguqa ngedolo phansi Imithandazo yami yona ayiweli phansi Kuni abasifisela bona Bani abasizondayo Sibonga umdali Baqedile ngam Udeta full Ebusweni bezitha zam Sizonqoba Ngokukholwa nomthandazo Ngozi yami Vula leyo mnyango
Epaliwe
Sewanele manje Chabi sizisa Akalila bazali sibizwa ngihluleki Baba wami sulalezo nyembezi
Iyakayela ba
Ngozi yami vula leyo mnyango
Epaliwe
Sewanele manje chabi sizisa Akalila bazali sibizwa ngihluleki Baba wami sulalezo nyembezi Sewanele manje chabi
sizisa
Bakalila bazali sibizwa ngihluleki
Ngiyakela
ba Baba wami sulalezo nyembezi
Ngiyakela
ba Ngozi yami vula leyo mnyango
Ebivaliwe
Sewanele manje chabi sizisa Bakalila bazali sibizwa ngihluleki Thank you.